wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xasan cabduqaadir maxamed ayaa tababar u soo xiray qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda amniga gudaha ee magaalada baydhabo. Tababarka ayaa lagu baranayay sida loo aruuriyo xogta. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xasan cabduqaadir maxamed ayaa ka waramaya waxyaabaha lagu baranayay tababarka.
Waliba wax maalintii lamaad oo tababarkii data collection ka haysiin socday inaana siin kooyo tababarkaasna siin hiru iyo siin kooyo wali rajeeyay tababarkan oo wasaaradda shaqaalasha leylanka tirigalay UNB-na oo kaalmayaas in siinagadu tababar isan xirfadiin koronka qaadan tababar isan faylan ku faa'iidaysteen in siinagadu yaraanmale tababarka casharadana yaraanmale geeka walaay adanka saana oo halharaf ah kii korro waliba waladakiin zaa'ida wasaaraddana wali bilaabo doontee oo horeynan bilaabtay hadda waana wadee in data collection soo bido degmooyinka laga soo biyo si istraatiijiga wasaaradda si rasmiya lahanka saaro ilaa shan degmiya hadda tijaab ahaan lanku bilaabay lama waabhanin qob soomin sadirnin dhimiyin oo baydhowo kuma data waliba waaha markii shantaas tijaabadii laka guulaysado koonfur galbeedum iyo dhowr degmo degmooyinka kale yelan gudubi doon daatadaas marka wali noo caawayaase mustaqbalka markiina nisjeeyo qorshaha wasaaradda yeelata oo securitygiya ku lata walaagiba baahi ah oo degmo kasta qabto oo koonfur galbeed ah iyo noo caawayaas dadka marka fursadun waaladi isugu geegka tababarkaas oo hadda bilaawkahay galay walin rajeynaya in safaylalanku faa'iidaysado tababaradaasna marka wali haka kordhii doonana wasaaradda qorshashe inya diyaarsato iyo haka kordhii doona walaa hadda walsan barahay laakiin isinka shaqaytano qorshihii wasaaradda isin siinku kooyi lafaday waana walwaday hooba walmicino le nagadaano tijaabada hata laka guulaysado silan wada walwada doona tababaradaas ilaahay idin shay meel kastana goobadaana u degma ah tiimka wasaaradda oo marka muddo fadhii tahay hata walaba bilaawday qorshooyinkaasi socdo qorshooyinkaas halka faa'iidaysadoy.
Tababarka ayaa ah mid aqoontooda kor loogu qaadayo shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda amniga gudaha ee koonfur galbeed.